navutishwa, oh navutishwa. Moshi pia napuliziwa. Navutishwa, oh navutishwa. Naishi kama paka nalishwa. Navutishwa, oh navutishwa. Haya mapenzi sitalipishwa. Navutishwa, oh navutishwa mama. Navutishwa, oh navutishwa mama. Sosi delivery, pombe kemikali, mapenzi halali,
mapenzi legit.
Nilikwanga silali hapo awali, Kanairo hakuna amani. Hakuchi on fire, can't deny. Miguu zake unzunguka kama tire. Akibend over, ni game over. Mwanga na sosi mpaka naitisha sosa. Nakulishwa
matamu ya roho.
Naogeshwa
oh mamu.
Ngoda mbichi navalishwa. Kidogo tu ninyonyeshwe. Dredi zangu zisokotwe. Shingo ni masajiwe. Nasanifiwa, naroliwa, kisha navutishwa. Navutishwa, oh navutishwa. Moshi pia napuliziwa. Navutishwa, oh navutishwa. Naishi kama paka nalishwa. Navutishwa, oh navutishwa. Haya mapenzi sitalipishwa. Navutishwa, oh navutishwa mama. Navutishwa, oh navutishwa,
navutishwa, navutishwa mama. Kuamka kung'ara na kukaa tu, kula mahaba ya kistarabu, na tabasamu bila sababu, kitandani nafunzwa adabu. Kukaa kukaliwa, kulala kulalia na nakulaliwa. Maisha ya gorofa, nikitoka kitandani naruka kwa sofa. Wi-Fi imelipiwa nadekezwa upara na papaswa nabembelezwa natulizwa uso nakaliwa nasanifiwa naroliwa kisha navutishwa mama. Navutishwa oh navutishwa.